Yen abaningi bafuni stela samalume for sure. Babe bafuna lonke liphelele Solomon yena sobakho. Ithimba nami liphelele bazokhomba notshwala hayi futhi sinomo. Inkinga khona lento khona. Ithi go khona lento khona. Kwakena abaningi bafuna isitala samalume for sure. Babe bafuna lonke liphelele Solomon yena sobakho. Ithimba nami liphelele bazokhomba notshwala hayi futhi sinomo. Inkinga khona lento khona. Wakena abaningi bafuna isitayela Johnny samalume lentiphakala. Yeah, for sure. Yena ejardini ngizokhomba. Shiya bamileke kunomo nompona. So kena abaningi bacele bafuna isitayela Baconse bacothoze kudle kwejista. Shintsha magiya kusebenzi frupa. Elesakusisitayela sona isabafana. Naye ngimshikile pesame somxaka. Wakena abaningi bafuna isitayela Mathi bebe ngazikuyomele usebenze xaka. Ufuna ukuba yighost uphathe ningi kulo mhlaba. La la li, la li la la. Kuyomele ujuluke nisebenze lentanga. Ngisamangi, ngedondwana.
Ukuthiqala ngomkhonto wesizwe ngigenerate. Ethukela imendla lafana senguthi minetha. Songena sibambeke macetha thatha nalombane. Ahambo eshenta amacetha agibela ipark. Imeli ngiyashiza ngibona mina ngiseyodlala. Nabanye abantwana bafuna ukuthi siyodlala. Kwethu isikhumbe sezitoti mina nabafana. Angizange ngokulwa mina ngizothola ukujayo. Ngithi ngiqala ngomkhonto wesizwe ngigenerate. Ethukela imendla lafana senguthi minetha. Songena sibambeke macetha thatha nalombane. Ahambo eshenta amacetha agibela ipark. Imeli ngiyashiza ngibona mina ngiseyodlala. Nabanye abantwana bafuna ukuthi siyodlala. But it's cool, it's not the mean and I'm a fan. I'm saying I'm cool, I'm in a big is a total child.
Can I banning if I put this tell us I'm a lume for sure? Baby, but for now, look at the pellet, so no money in so far. It's in my little pellet, but so come on, no jana, I put this on. A king, a corner, let the coin. It's a cool corner, let the coin. What can I banning if I put this tell us I'm a lume for sure? Babe bafuna lonke liphelele Solomon yena sobakho. Ithimba lami liphelele bazokhomba unotshwala hayi futhi sinomo. Inkinga khona lento khona. Ithi xo khona lento khona. Wakena abaningi bafuna isitayela Johnny samalume lentiphakala. Yeah, for sure. Yena ejardini ngizokhomba. Shiya bamileke kunomo nompona. Zokena abaningi bacele bafuna isitayela Baconse bacothoze kudle kwejista. Shintsha magiya kusebenzi frupa. Elesakusisitayela sona isabafana. Naye ngimshikile pesame somxaka. Wakena abaningi bafuna isitayela Ngathi bebe ngazikuyomele usebenze xaka. Ufuna ukuba yighost uphathe ningi kulo mhlaba. La la li, la li la la. Kuyomele ujuluke nisebenze lentanga. Ngisamangi, ngedantwana. Owenza, usebenze lemali.
Owens down, seven zelima. Benang seven zelima. Bazo trail up a fan is bow. Means I'm a crime, is it come nati? What can I banigi, eleke? Basa little cash, kuma lugu chelete. Zipa slice, I'm a kuna zegete. Green man, beef, bote la likasi henneke. Rafa saka ningi, maso wente kwenye saka. It's in me, tisa kandi yotaka. Okay, na mikise elana. Ingese kele, ningise lana. Ingise lana. Bina na mikise lana.
Can I banning if I funny sell us a malume for sure? Baby, but for now, can I pellet the Solomon in the Sobaco? It's in Banamil Pellet, but so come on, John, I put this on. A king, a corner, let the coin. It's a cool corner, let the coin. But can I banning if I funny sell us a malume for sure?
Issue.
Baby, but for now, can I pellet the Solomon in the Sobaco? Ithimba lami liphelele bazokhomba unotshwala hayi futhi sinomo.
Issue.
Inkinga khona lento khona. Ithi xo khona lento khona.
Welele amahabu lugologi isitoko sizwa nami ngitholakele ngikhafula ipiyano totot khala ngani khala ngomalume uswati batoto nathi vele sesitholakele ngaselimpo amajeka amayeka special totot abantwana abayelo sifasa totot isigubhu sithi saka totot sijaba totot bazokhala totot bazojuluka swap ngoba umnandapeli siphethe nomalume uba umnandapeli ibhef ayipeli isitoko asipeli. Hayi stoka spil bazokha gala ngestala saba malu bazokha gala ngestala saba malu gala ngestala saba malu issue
kancha kancha ayisibuze kancha kancha ayisibuze kancha kancha. I suppose it can't. kancha. Ayisibuze kancha. Kancha. Ayisibuze kancha. Kancha. Kancha.